DK Music promos that
Rado B1
It's King Dizzle
Mr. Genesis on the bridge
Digital Wax.
Let's go.
One day, he will zani funa. One day, binti vizaka chinja.
Why you wanna see yandeka? Ifuru kwa nire pechuma.
One day, pari yewe nizaka gena selo.
One day, he will zani funa. One day, binti vizaka chinja.
Why you wanna see yandeka?
Amo ninja mukukeva boss pali madamu please ukuseva miangalire shimoba kamba kamichena mukambono bufonti nino kupena nishimwandika pesa bwana you choose twakulaka na bana mwana tupuz wande bakanjambira sepa news atina ipachi mdala chimo mu machuse madajena nkwepa last wa fake sometimes okay bana mayo ba fake nishinda musova fionse ne amishishi hasala pose kunka kakumshishi iwa nguma kwei ni hat trick Back, he can shoot, but that's it. But footy guy, ni guy, kapupuluka. I hope if you're not a good kapuluka. What?
One day, he will zani funa. One day, binti vizaka chinja.
Why you wanna see yandeka? Ifumu kwa nire pechuma.
One day, pari yewe nizaka gena selo.
One day, he will zani funa. One day, binti vizaka chinja.
Why you wanna see yandeka?
Ifumu kwa nire pechuma.
One day, pari yewe nizaka gena selo.
Na kachitoko we bwana F.U. If you want pisha mokaleza thank you Christmas ni one day fika kuwede na kunganya pofia na kakene ya kasela Zimweba nyupe hop mokapola Hop waka myupeno kumyupa tukamona Hop waka myupira kusanzia beach pa honeymoon mukapangewa mpundu six I'm sure na umfu ati ndia umfu ikapita Hoke na nguchari ni webo techube pita Hero plus ne chinonda hapa chili fresh Na ngunwe shani ukupola get Defuluka sana fide wale nkoba Daily, na makis wale njoba Fulukai wenga baadisha your maps Finally wabu tuka on your max
One day, he will zani funa One day, binti vizaka chinja
Why you wanna see yandeka?
Ifumu kwa nire pechuma
One day, pari yewe nizaka gena selo One day, binti vizaka chinja